hawrinde faabotoobe dar faabede le duniyaaru non na ngada julde mudu en nyalande en dan dum wari dum fordidu kondani fedde worbe ten acted no tawa ele sadarma mawdo tiagal hippiter ko wadi kure do en dan der leydi Niger pelle fu gondo no ndara faabade himbe en dan kany e acted on en dan tawdo sadarma sanena
c'est impressionnant
dum haydi nake kay ganden no ni himbe pelle balliroje be himbe no latibe wala memo wobe gan wobe mabbe loktorobe mawbe no himbe cakantaraje de ko e mu'en kan en darani be ko watta wakkati fu ibe tawa dar denaku amma hande kambe gona no tefe no kolle golle hirnyere bi dam bonda ko jinganade hakke ir himbe beedu dar lede duniyaru febul mum hoya
a mettre en œuvre
acted no fatta to golleji mudum tagal bonanda ngabbe mudum ona admila no yaran yesle lede Niger
absolutely pas acted
mangala ania fadda de golle ami do Niger na dal lede go gan Niger gollo ami panato kamidido ibe lede Niger du kambe burdu dudde hande miden e dar Nemen kaujaro filla koreji e bonandaji di chowti mene e siriyaji fa hande golloobe ame ko watta dar holare e jaha e gado golleji
sur le terrain dans la confiance
nemen anni on wadde gang fuddutude golleji modon der leydi Niger do endan ko lati leydi Niger France wi'i leydi boder leydi kulinindi
pour acted mais je pense aussi
fait d'amende medam milodu ko hana kayre tan pelle balli roji himbe fu tawade do Niger hede me anni to mum en wartide leydi Niger leydi boder hana kan hollata ko warde golle Niger no hulkini hana du leydi Niger tan fa e leydi sare ga hanne de ndari himbe leydi Niger gala ko hulkinta noddo fu e mabbe fa hada noddo warde golle Niger baduni ko kambe e ko e mabbe nokunoku ibe giya golle hirnyere e biddam bonda mine man gari wallergo himbe Niger ko watta burna mabbe mojja woda man gala aniya woppude himbe tawabe dar irin nokuje
plus de sortir de ces zones là
amone horejo acted o endan dume woni ko gondo don jeewa e bibbe leydi Niger
d'abord on a une excellente
to handem miden kedi darude ko gomnati leydi Niger watta demin keban cingol labi denal der fedde dental leydi duniyar hawjina filla dena ko himbe der balla ardido leydi Niger handen min gidi tefude cingol labi gollude dereji din faadun jabe du hoya amma ni dum fuddama
et qui doit se continuer